kada, tumekuja kula raw na mama noka raw raw, tusipate ba marada. Simo majamaa tu inaita bala, sije draw anataka tuenze tu next door. Mikakati kanzo kupangwa na harakati, background track all akira Maserati. Watoto kati wamejezana, unaibuka mwenyewe ama uko na kimwana. Sauti ya mwana ikachombezage tuko mbali, tuite uba ama tukupitia na gari kani mbali. Usije likosa hili party, vile time kupotea na wano kani timbia. Ndinge kafunguliwa, baby mama kuingia, sponsor naanza shanga. Kinoni shanga bala mtoto livu jazika, tatizo lijua kuamba ni manzi ya da. Kamtamani bebe jise livu ngara ngara, ni manzi ya ara. Leo dinge tacheze kipara tu, kufika gitini nikalipia kuponi. Kataka rudisha dos kupinga muuni, nichi duka zama lengo kuruka kopo. Go loco YG kwenye voko, bia leta moko moko, lafu zote ziwe loko. Kagiza baridi pembeni yuko babaku sana mine building, leto bronzi shaolin. Tepo zake DJ kena gara replay. Mtoto na varol sponsor na zidi data, kama VPN kichwani ka boost data. Melewa faster nini zambi X plaster. Mzuko metuvani kingale lorif, kiuno kiko chini juu ni mabibi. So itakuwa beef kileta tama tu chief. Tap kwa kutulia baby kata le budi, budi ni goodi. Kata na kata katika katikia vizuri, yani katikia msumari katika hatari. Sponsor lete nari kwenye party. So bakadi ile kitu mepelea ni kusizma milo, mana kama game zitanyuka mpaka majigo. You already know ni muda wa show. Get busy easy cause tumesha zizi. Show na majozi huku show majozi, mangoma ya sako di shushaga na hiwi di. Pedi tu party kama ni party, limesha waka na mambo ni tari. So you better dance alone, mtoto kama Megan my style ziko on. Dancer kichuga kambali mahmuga. It's all about bragging and I'm looking for dough. Sim sogele na kuleta uskomo. Kitisa tisa flani kigiza kimekolea. Mzeya anataka cheza na mama, mangoma tisa uso wetu Yerusalema. Si utani mama, kiuno chake bala. Nakata paka fura, kali nye oi oi. Pari limenoga halipoi, mzuko na miminika mezani ni maskanka. Watoto wamemwagika ila naonekana peace yangu kama vile pari yangu. Mida na yoyoma nyonyoma. So cap, simu inaita wanangu anataka sepa. Sponsor na mtaka mamilo ainde kuchapa. Takula bapa hato amini, mpeni taarifa nimetoka A-Town. Bili nimelipia waze staki kujua, kwanza meshelewa naitaji kwenda tulia. Na mamilo ghetto, sitaji mabato, mina mjua bato msilete utoto. It's crazy though. Let's go. Hey, kali nye oi oi. Pari limenoga halipoi, ile nabidi tusepe. Mtoto kacheze rungu kwa bredi kipepe. Tuko loko bia kichwani maskanka dia. Tuka ite toyo tupeleke Bagamoyo. Mara gafla sponsor nanza leta moyoyo. Kalipo mabounsa tusitoke mule ndani, kumbe mindo pushe wao ni motembeze majani. Yenye upaku wa money straight from A-Town. Alivo nisogelea tu nikamfurahisha, chupa za bia nikamgusanisha. Mablada karusha damu ikatapaka na mlio kulia pa. Ratatata mbele tukatokomea mina mama.
Ka story flani vye ama nini
jini.